jotamani keɗe kabaruji amin e fulfulde.
Altinere sappo ɗiɗi lewru octobre jeena yamre ƴaɓɓirima silimaji sappo e joyi le maison de la presse Bamako. En juttinonoɗo kabaruji ɗo yumoro waygal konko noddirteɗo Mamadi Keita wonto ɓoggi jamɗe toon. Examen ngaji ko ɓe noddirta def ko ɗum fuɗɗi ñalawma hande o le leydi meɗen di ko ɓuuri sukaɓe immotoɓe ujunaji temeɗe ɗiɗo e capantato e nayom kañi en peccale nokkule ko yaata ujunere e temeɗe jetti le leydi ndi. Kanko ɗum woni laamiɗo leydi Gana ndi laamiɗo wattu jonoɗo fedde noddirtede Sédia wonde noddirteɗo Anna Akofu Ado wiyama o yettiki le leydi men ɗiɗi le on ɗo wattu fo micciteɗe wiide jukkoyeɗan kan huncede iwde le leydi Mali ndi. Fedde hannde lomtude assemblée nationale nde ɗo fedde ɓe noddiri ɗum conseil national de la transition eɗo hannde joƴƴinede le leydi meɗen ndi ɓe gaɗan ko yaata lebbi sappo e jetti ɗe laamu hakkunde jo timmi fu nden kamɓe dow golleji maɓɓe ɗi timmata. Sakiraɓe ɗum noon sembe kabaruji ɗimin joguinoon ɗo beetande ɗi bisimilla moɗon e heɗade. Examen ngaji ko ɓe noddirta def ko ɗum fuɗɗi beete hannde le leydi meɗen ndi ko ɓuuri sukaɓe ujunaji temeɗe ɗiɗo e capantato e nayom kañi en kani wadde ngol ɗo imugol ɓe peccama le ko yaata nokkule ujunere e temeɗe jetti ley leydi meɗen ndi fo e mangal muɗum. Wattu joni ɓe mbiɗati ɗi fo keeƴama dow hen noon kanko ɗo no kumini ɗo kabaru ɗiɗo golleji o hollitiri wiide noddirteɗo Mouhamed Maiga keɗɗe makko mo sifi dow hen dow faccitago Ali Sisi.
Tabereji ɗi fuu ko ɓama kaaki examen ŋayiɗi fuu naɓama cuuɗi to examen ŋayiɗi hani waɗede to ana anda inɗe yimɓe kamɓe wadde daɗodirgol ngol takkama ko ɓuuri yimɓe ujunaji teme ɗiɗi woni peccaɓe hakkunde cuuɗi école ŋaji ujunere teme jetti capantati e ɗiɗi. So wona tawde ni to wonto gaɗo examen wala nokkule fuu to académie woni examen ŋayiɗi watte to kasen du saaɓe rafi ndenago kañe ko nandi muɗum won yimɓe yogaɓe cottinaɓe yaade nokkule goɗɗe.
Ko nayri bangal ndenago ley saha leydi ndi kañe lewud leydi ndi wattu joni pelle académie gonɗe ley nokko collectivi ɗatiɗi aɗa gonde yaltinede dow hen yalla ɓeɗo suka ana keeɓa gaɗa ɗiɗo examen ŋaji ɗum e tawde fo miccitoɗen wiide centre ŋaji goɗɗi kasen an ton ka wajibi sina e guinée fa keɓen famtade fa nde keɓɗen Ali Sisi.
Cap ñafunke le région Tombouctou to ka daɗodirgol ngol landinama fa gas ga horejo kappu o ka ana lando hoore muɗum so tawi dabireji mbiyaɗi ana wawi woɗɗintinde yimɓe ñaw covid-19 o ana wawi tabbede. Kalba Dolo horejo Cap ñafunke: min keeɓi landinde kulliji ɗi fuu kaake ɗi fuu ana ɗo sukaɓe kamɓe daɗodirde temeɗiɗi capanjeegon e joyi peccaɓe hakkunde cuuɗi école ŋayi ɗiɗi wonde gallura ñafunke e gendarme 1 fa yetto gardien won gaɗoɓe immadaraji muɗi fa hayba golleji ɗi fuɗɗore mum fa noɗe timmuyi fuu ko woni woɗɗodirde saabe ñaw covid-19 o ka wala fuu komin mbawani ɗum saabi le suudu classe goto fuu élève en capantati tawetele mum. Le laamu motti wuddu leydi ni horejo académie o ka holliti wiide wala fuu ko yeeɓa e landingol examen ŋayiɗi dabereji kandi huncande hoore ndenago e cellal yimɓe ujunaji jeegon teme tati capantati e jeegon fuu ɓamama no o holliti wiide. Dawra Dumbiya horejo académie région Mopti: saabe raffi ndenago gonɗo ɗo min cottini nokkule to examen ŋayiɗi watte to yaade nokkule goɗɗe cuuɗi école ŋayi sappo e tati to daɗodirgol ngol hanno wadde won cottinaɗo aɗaɗu yimɓe kamɓe daɗodirde cottinaɓe iwde le ɗiɗo cuuɗi école ŋayi ana yetto teme ɗiɗi capan jetti e tati le maɓɓe ana yimɓe egguɓe iwde kappu Mopti kamɓe waɗoyde examen ŋayi muɗum le cuuɗi école ŋayi goɗɗi. Tabereji fuu ko ɓaman yalla hunde nde ana heeɓa waɗirede no moƴƴiɗi. Miccitoɗen wiide examen ŋayi hitande hikkaɗi ana waɗale wattuno dunki hen andanɓe kabaruji ɓiliɗe e jande ka holliti wiide jande hitande hikkane ka ana hanno waɗede meere yalla examen hitande garon nde ana heeɓa landinede fa gasa.
Ɗiɗo kabaruji fo ɗo mbawi heɓdu ɗum dow beme amin andi to ɗum page amen Facebook kañum fa jottiɗon Twitter studio Tamani. Caggal ko sumayle Sise kañe Sofi Petrona e italien ɗiɗon woɓɓe kasen joppitako kanko ɗon laamiɗo chrétien wonɓe le leydi Mali ndi moɓe noddirta Jean Zerbo wattu joni o wiyoma haaja neɗɗo mabɓe moɓe noddirta Sere Gourlia Sicilia Diaɗo le leydi Colombie cuutanoɗo le nokku noddirteɗo Karango so le lewru février tan 2017 no on ɗo do hani yoppirede. Ɗiɗo kabaruji o hokki ɗum wakkande ɓe gonno wadde julde mabɓe nde le on ɗo wattu fuddo hollitiri ɗum yaage mawɗo fewde e leydi Mali ndi noon kanko Jean Zerbo hollitiri o wiide. watu jono lami leedi ganandi kanyun lami fedde sedia wonde du watu jono yottikili leedi medende o yottiki wakkati de wiya jukkoje de imminama fewde e leedi malindi kanko noddirte don nana akofo ado o yottiki on lam hakkunde jongo leedi medende o wiben tinno kuntana hore ko nayiri bangal de anago no wotedi kan wadirde le ko warta ko kedden on goto e lami do pelle sedia noddirte Jean Claude Kwasi Bru o ko mo sifi do hen do fetti tango Ali Cissé.
So excellent monsieur Nana Addo
Kanko Horejo leedi Ghana Nana Akufo Addo yide Horejo lam hakkunere leedi Mali ba ndaw Assimi Goïta Tchoko Horejo lam hakkunere Mokhtar Wane premier ministre lam hakkunere Horejo gouvernement Fayotto yimbe juinaabe leede sella gombe leedi Mali Horejo Jidal fedde CDAO taykike wiide anniyaji yi horebe leedi CDAO ban ila sapo jetti lewru out yi gotel mu woni lupitide yimbe fu nangaabe civil en Fayotto militaire o taiki ke kasan wiide horebe lam hakkunero o jiinam sariawol mo lam hakkunero haniyar tamam horejo jidal fedde cdeo nani kabaruji politiki wiide nyalade ngarode fedde mo noddirta conseil national de transition a warafa jiine kanyundu mo nardo horebe lam hakkunero ittadati di woteji kandi wadde fa jiina horejo leedi mali e subade député assemblée nationale
dans le délai indiqué du
fa hande kerul hakkune leedi mali e burkina faso kanyi hakkuno mudo e leedi kurdoare hakkunde Mali e leedi Senegal ndi be bi idum wonde uddede non gote laami be kabaru deena go wombe tombe kay kolitir wiide be bi ila deedo nokkule uddono le sappo e jitti lewru utta jabbinondo faande be kokkaka yemiron utta deedo nokkule Ali Cissé
yontere joon ko fedde CDAO immini jukkoje ngadanoode fewde e leedi Mali di won kerooji hakkune leedi Mali e leede yogaaji ka uddide fa han hono kerowol hakkune Burkina e Mali no sedanto horejo police goto benena kerowol hakkune Mali e Burkina
kala nyalamo ngoni hande o kerooji di kala uddi wala futtal ko momi kibi ndami romi uttitide kerooji di moblaaji moddi kandi bamude tikuuji ana waawi nadde kanu enka no yaafi nga wala futtal al kurunga be ami jamirami yippude yimbe be ta
kotel mudu wonko taykete hakkune Mali e Cote d'Ivoire le wi kanko Dawda Keita horejo fedde syndicat donnobe mublaji zeguato mublaji naboji rimo ana heddi darade pogo kerewol hakkune Mali e Cote d'Ivoire
ila jukkoje di CDAO wadi fewde leedi Mali di immina mobile amen mo di ko rimo wonle mum ana dari pogo horejo douane pogo holiti wiide wala futtal kurunga daado e mako jamirami uttitidde kirooji di fami jabbe nyalomo hande o moblaji di ko rimo ana heewi taridi pogodo ko nayorto bangal uddugol kirooji di koni ila nyaw coronavirus o wari kirooji di ana uddi
kirewol leedi Senegal kana uddi faahan no holitiri wiide Seydou Sanogo secrétaire kumanido tewtude hakkeji yimbe njohobe so ana warta diboli
moblaji modi tan won jogidi yamirore yaltude leedi Mali yaade Senegal
kar ngaydi wala yamirore kanyu en yaade Senegal moblaji personnel bibbe leedi Mali wala yamirore yaade Senegal kanyu en wakati police en ana wada luga goji e be darna men fabe landome nga wakati dum be biya mi mir foto mi iwito o kabaru ko ana wembi bibbe leendi e be narda horebe leede CDAO be wada imma daraji yalla won dabere mo be kebanta o do ciddalla
fedde no dotto conseil national de la transition be biiron hani jojine le yonterde non yoga e tungube tongande no lam hakkundejo hani wadere leedi meden di kollitiri wiide mi tele wiide ndeɗo fedde kanyum warta lomtude assemblée nationale leedi meɗen ndi pelle société civile en fayotto yo mangal paden kanyo gube ciñiɗe kaldale kawrangal fu ngaran tawede le hen ɓe gaɗle nokku ko yata lebbi sappo jetti farde woteɗi wadde leedi meɗen ndi keɗɗamo kanko no dirtiɗo Mahamadou Diawara omo e fer wumduɗe ndeɗo dewtere komo sifi dow hen do faccitago Ali Cissé
ana moƴƴal yontere ngaronde fedde ne mo noddirta conseil national de transition o joini ka fedde CNSP jeyi joinde fedde noddirtene conseil national de transition les miloji en non kulleji di han yardi yimɓe kamɓe tawede le conseil national de transition o ana mangal paɗe baale société civile guɓɓe jogiɓe kaɓorɗe fayetto parti politique en e juuɗe an mi conseil national de transition o woni ngaro fa daro darde assemblée nationale
ko nayri bangal nyaw coronavirus o kenya be bi yimbe la sappo teton o do nyaw yaye mudon didon woni samtanabe wala fu keddidi le hen an holliti wiide hebbe nyaw o leedi meden yimbe la uyne teton e temedi do e chapade jottom e jeegoyom yimbe la santanabe yimbe la uyne didom e temedi jom e noka e jaddom heddibe le yimbe la temdre chapantato e didom fa keben kabaruji no coronavirus o ri ke en mumini sendebu
studio tamani.
Bisimilay mona e hejo men acti covid ko hande anadu kabaru birkichelde alkamsare jabbido holitama wiide fiobe balon nayon leydi mali nyaw coronavirus anay mona yo dokotoro humani do kabaru chellalla fedde federation football leydi mali hali dunna do youtube chagal mona ke jabbe fedde de koliti wiide dabareji chennana sebimbinte kede ibrahima zikulibali do majuna
ya deux joueurs
joueur dido ngoni be tawra nyaw dido kidibe kay yoko jete sija contact ka dokotoro yili yobe kaybe danno horajo fima foot fi dabare kabar mudu
le dene keudi yimbele yidube ballon ana fiat dunna ka be tabbata dabareji chenan kambar nyaw coronavirus yo dum holiti wiide janginowo kabaru fi gol ballon goto mo jabbay indude inde makko.
Je pense que la pandémie coronavirus
de nyaw covid-19 o ngongo non perso min tabata ko saraji irum tudde kambar dum do enne kay jo ini sun jamme kay sabundi yalla goro fu fay ballotu juure mun ka batte wayde bawde amen lutudi juure tan min non torto
bon ça manque un peu
ko wonani kabaru championnat basketball idu hani timmude asaware garowo gillande dum fuddi kawrite de yimbe jaata e mun kejabbe mun holiti wiide adindi bamama kambar tabugol dabareji sakugol nyaw coronavirus golleji famingol e habugol nyaw coronavirus fuddi kenye le cercle yoroso yo hakkilo recotrad e faba sudu ministre finatawa dabare ko be bami yonatude balde joy le galleji faminde yimbe le do majuna hetine joni lamdi kedo tobe men yo professeur yakuba toluba duke ande geeti nyawuji jaboto dunna
tama ana wowi kulita wiide neɗɗo ana sawi ñaw o tawene ko wala fi ñaw o ana wodi ɓe noddirte hultaɓe ana sawi ñaw o tawe ngala ka ɗun hultaɓe ngala fi ñaw o tawe ɗun ana cawi ɗum ka e hakkika kay ana tiiɗi ɗum laato bubbi saabi ko ɓuuri hewde e ley capanɗe jeenayyi e jetti foof tawa yo gongo non hulti ɗon tan adatu ɗiɗo bubbi ɗi na famɗi sanne
ɗo timmata hejo acti covid hande pati jeggiton oɗon mbawi hettinade jongo de muy don fu do bembe ben Facebook na duna noddude e viamo e 37321 joka henna 354
studio tamani
studio tamani yo faba lamu leede Suède Danemark Suisse e fedde leede Europe
sekrab bien lo ne les raisons ngaji to en puddirano ko noddirte do yam foyla be bi gorko goto kanye jo sudu mudon kanye en yonkiji mudon kar balé no ko noddirte do bere ko idum ley lamu yam foyla wonon be kolitiri wiide dum wadi do damaji mabbe gonde tonde wattu jono anda ko fu yalla hebe golliji do golliji bondi sinar ma ngabe wonu tam an gonde wadi do en imadaraji sekrab do katen bete hande do kabaruji meden dimmi joti on sane hedade hejju jamme holitini dido kabaruji fo do mbay hebudi don dum won do bema ame andi toso noddi to jono don 3wcjotamani.org tan on tawan ton kabaruji di non noddi odon numero viamo mere 37321